sweet home. Ikhaya lami, khaya lami ndilithandayo. Home sweet home. Ikhaya lami, khaya lami ndilithandayo. Ezole mabhodi khaya lami, emndeni emnqamlezweni khaya lami. End of fire, ikhaya lami. Nase Orlando, ikhaya lami. Alexander ma 16, ikhaya lami. Nase Tembisa, ikhaya lami. Kahle home for Slorus, ikhaya lami. Eduduzana kwa Tema, ikhaya lami. Atchwichville, Soshanguve, ikhaya lami. Melody sibukeng khaya lami. Home sweet home, ikhaya lami. Khaya lami ndilithandayo. Home sweet home, ikhaya lami. Khaya lami ndilithandayo.
Swazini.